kangela kwana maskane ma uma mfika mina lathu ehlangela kwana maskane ma izindombi ziyakhala namajita akhalesa amajita wezwa kahle leso madelis awuyadlali noma amajita wezwa kahle leso madelis awuyashayi noma wezwa madelis uyadlali noma
Where's the matter?
Where's the matter?